Simu yako imesubirishwa. Tafadhali subiri, utaunganishwa tena. Your call has been placed on hold. Please hold while you're reconnected.